www.shankisupplier.com.
Pamoja Record.
Anonsun professionali e mzo pompe cari.
Duke on the beat.
E watu se giudicano saile.
Teba classic baby.
Kubezi kweli ni kaz. Meamini kubezi kweli ni kaz. Sobo wa kubezi kweli ni kaz. Meamini kubezi kweli ni kaz. Watoto wa temeke kubezi kweli ni kaz. Kumona nyamala kubezi kweli ni kaz. Buguruni kubezi kweli ni kaz. Chanika chakse kubezi kweli ni kaz. Kubezi kweli ni kaz. Kubezi kweli ni kaz. Nimeamini kubeti kweli ni kazi. Wengine wana bet wanachana mikeka. Wengine wana bet wanashinda kibosi. Wengine wana bet wanachana mikeka. Wengine wana bet wanashinda kibosi. Wanangu wana bet, wao wana bet. Masela wana bet, wao wana bet. Wanangu wana bet, wao wana bet. Masela wana bet, wao wana bet. Bali ya umepata, basi naongie miwili. Piga dambo sijala naongea sina tasiri. Bali ya umepata, basi naongie miwili. Piga dambo sijala naongea sina tasiri. Kubeti kweli kazi mbaka mababu wameshtuka. Wameshtuka, wameshtuka kubeti na yoni kazi mbaka masela wameshtuka.
Wameshtuka,
wameshtuka, wameshtuka. Sasa sijulikani ni menu na unacheka. Ijalishi niko zombela dua kweli tafika. Nitawakilisha kubeti kuiwakilisha. Na sasa kimbia kwanza mekuja kwa visa. Wana kasirika muni shangwe zikisikika. Da baka tunguri wengine mbado anashika. Vibu na ndisi nimeshinda sije shinda. Minenuka na brandi kumbo sifindi kama leo mkeka.
Leo mkeka,
umechiki,
umechiki.
Leta fix, leta fix,
mambo safi,
mambo safi.
Keka,
mkeka,
umechiki,
umechiki.
Leta fix,
leta fix,
mambo safi,
mambo safi.
Sela team dogo ndogo na zoso boa zina points. Mkeka wajero chajabu nimeshinda laki.
Nimeshinda laki,
nimeshinda laki, nimeshinda leo.
Bago beti leo,
nimeshinda leo. Unye mkeka leo mama, nimeshinda leo.
Bago beti leo,
nimeshinda leo. Unye mkeka weje mani na vimba kibos. Natamba kibos,
natamba kibos,
natamba kibos. Inacheza timu kubwa, kefata Real, kefata Man U, kefata FC Porto, kefata Barca, kefata Inter Milan, kefata Wolfsburg, kefata Aston Villa, kefata Bayern, kefata Napoli, kefata Dortmund. Wewe mani unampa nani leo? Kubeti nampa Bayern, wewe mpe Chelsea, mimi nampa Crystal Palace, wewe mpe Sunderland, nampa Liverpool, wewe mpe Everton, nampa FC Porto, nampa Tottenham, wewe mpe PSG, Manchester City, nampa Juventus. A Juventus, wewe mani nimeshinda leo,
wako
beti leo, nimeshinda leo,
ni
mkeka wewe mani na vimba kibos,
na vimba kibos,
na vimba kibos, na vimba toto wagine na cheza kibos, na vimba toto tandare na vimba kibos, wana kuati kama sese ta cheza kibos, tumeshinda leo,
kwenye mkeka leo,
tumeshinda Morogoro, tumeshinda leo, wako beti leo, tumeshinda leo, tumeshinda leo, sisi tumeshinda leo, wako beti leo, tumeshinda leo, wana lindi leo. Wakibeti leo, wana Fiji leo, wana Kirwa leo, wana Masela leo, wana Mtwara leo, wana Mani leo, nacheza kibos, wavimba kibos, naruka kibos, nacheza kibos, waruka kibos.
Edu MSO mwangamia jashusha shingo, mwendo kubisha Masela, Konki Master, Aoili Chaf, Konki, Konki, Konki Master.
Fenikilo, abonyeshe miujiza Black People.